Conversation practice. Imagine that you are in a bank in East Africa and you'd like to find out what services are available to you. Follow the cues to carry on a simple conversation and, as usual, repeat the correct responses after the pause.
Nikusaidie nini?
I need to open an account.
Ninahitaji kufungua akaunti.
Unataka kufungua akaunti ya akiba au hundi?
A checking account.
Ninataka kufungua akaunti ya hundi.
Now ask if there are ATM machines.
Kuna mashine za ATM?
Ndio. Kuna mashine za ATM. Umeshajaza fomu?
Yes.
Ndio, nimeshajaza fomu.
Una kitambulisho?
Yes, a driver's license.
Ndio. Nina leseni ya udereva.
Good job.